kuiba kansi uri humble wanzanga wezo nama you are easy to handle natisi nenzo ziwa kansi uri humble wanzanga wezo nama you are easy to handle chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe
kone bruto inze ni bad pic tabenza kupenta kuluba ni sasi chunga chini fwa kava pepa atika gelo kazavoi kama meka kotilila mudala kambo yebo ula sweka ine awe niza pushing up china power ukapita baby ninze tamba tawa bali kuti venze ponta cheba swawa prepare yourself baby tuye kuji amawa mvila bwani mvila good mami na mvila kuti ni kwanu kubatie mungeli yeah mvila bwani mvila good mami mvila sifa fupi ndiwe mwine teli chori
nenzo ziva yeah. Kansi uri humble
I'm the new face of Elstone
wanzanga wezo nama you are easy to handle
they call me bruto
natisi nenzo ziva kansi uri humble wanzanga wezo nama you are easy to handle chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe
ndapunda toya mpana chintu chintu mwene wechikatishe sangwana chena ngole 4 we pakishe bala ponya momuse ndoka itai show wo ufi baleta shipoka shiningshe bambi vatila shizi easy to ando takokolo kupwa mulavu abanga pando balesa no bufi atitaba ambo shipaiwe inkondo kamudu ilenga lambo lavu ni babidi no kibatatu Hava bufi bize baba pamba funga wali sanga kale iwe big great fukuba laba kofia bota bamona la nimpo
nenzo ziva kansi uri humble
ine
wanzanga wezo nama you are easy to handle
hela mbunda tuwa jampana
natisi nenzo ziva kansi uri humble wanzanga wezo nama you are easy to handle chintu mwene kuishi wa mtu kuikara na mkwe 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 kuishi wa mtu iwe
Damas, that's great purpose.